ShankySupplier.com.
When you went out, me get to a computer.
So stop here to your number.
Ajago.
Ajago.
Inter. Si. Si.
Ajago Saudi. Mankufa, yona umepinda si tunakuona umebomoa. Bomoa, na alio kukuzuka na etuli mkukuzua. Ulize vizuri, ulize vizuri baria.
Achanti bebe Nesma.
Buzani.
Let's jump
on your next level.
Uka 7
anakubali sana.
Ali Ali
waze watongo manchi mbovu.
Baba Nulati
peni misumjo
mene ya chizo mwana
Hamzami namba
piga lutupaka.
Waze wa usherani,
waze wa kigia mponi,
eba kwa usherani.
Anakubali waze wa kigorofani.
Kibo trapera
kili kofi ambaya, Virungule Manchester. Anakubali Maliki Mali
Karantini.
Anakubali Yomi Kapachino.
Kisipite meneja.
Anakubali Mwanakuba Beche. Meneja ubaya.
Wase wa buku.
Fanya hii
Spiro.
Anakubali sana.
Baisha ndege paka mtoni ma vampire.
Wase wa kiwangwa.
Meneja mkono
Sam Santana.
Wase wa mentali chaka.
Wase wa keko.
Highlight on my man
Santos.
Mame
Tembo wa Insta.
Santo Latino Baba Esla.
Baba Nasi
Eko Ndile 20.
Chunky
the flyer,
B.O.B.
The flyer,
Kodaki,
Kodaki,
Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki, Kodaki